ko cukalangal min joti on do modon tawelle malifo e mangal mudo yotire modon no dirten accide zende wattu mudon yottiki mede joti do Ousmane Niali Bouli do sito ame Ousmane Niali Bouli no badda
baro mi resi libas wala
ha ay woli tindi wido low jungo ma yade sakko so jeltinanabe kabaru jungo di toldi
ila fuddode en kala hala habugol yarugol sukabe doroguji nantinobe kabaruji nan gondi wadde imadaraji mudo minima gen kala hala suko jano do jolaare warti no wowirini en timiran kabaruji haro cyan
Niali Bouli anduno yimbe len jottinobe kabaruji be darne mak ana mawni sanne habude yargol doro guji sukabe
non jati boro do kabaru mudum be joini fedde be noddiri projet rassemblement des journalistes nen nofa o projet habo yargol sukabe doro guji de fedde RJDAS hebi hakkilo mudum kedden Amadou Bamba Nyanga kanko wonno horeju RJDAS Elisabeth Wallet Mohamed landire mak
fay goto wawa yidudi wakkat jul o koy tramadol ala faali jangir amende ana jeyadum honi gato yirten wakkat no dum godi to benantu yonu ko ngade ma daraji politinde sukabe be dum do mojanabe ne do wata fi landinde jango mum dum no mo feweri soni ada suwi nyaw hakkilo e nyaw bal to gola tramadol o bangal sariya fewabe jamara ne na jogoro tramadol holno lekini tawene dum lati ma podde bodde
ay Mamadou Sama Sew ko a jara ma sanne dum godo faccitango wattu jone jara le sahal leedi medin di nokkuno dirtet an songo ko nayri bangal no sukabe kan hewtirde bantare muden ko nayri bangal golleje boto an wonde wadde ton nyaali
baru non jati ko buri sukabe jokolbe chapande jojon circle o kawri e de jande badde sappo darani do dum itudo jawdi mudum yo apez fanda mudum yo fabe sukabe kolite hono kani wadde fa kayba gollirde mubben
fande en keddoto le sa halidi meden di en jaran dire les régions Tombouctou
baru ndi gendi ana jodi dande fleuve Niger do Tombouctou ana ware kilometre ji chapande jetti hedde baleri gendi ndi di joinama gargo sappo e njatto bo koro boro be joini ndi hedum woni koro dire e bedoto fam do ko hamma sifa fofana andino kabaru finatawa dire wi
e korborore dire yu tabbe yu lekki fuddoki le mayo urungo den yimbele buremasid amar wudde do hakki kiloji sappo e goo dire yalla hisude kaaki mabbe kala wattu so hendu mundu emike ngaran sere lekki tabbe ki yalla pati hendu du naba lanaji mabbe den no so unati urungo wonko jamarande na lamdobe hotobe iwri de biantu nukku tabbe mi iwri den no ni en wonko inde dire o heba yimbe ardibe jorale tunno iwri gaw den no sikki wala kebe amen yo awgal margal dabaji kanya gulirra jure
wattu jone en jara yotre meden no dirten mini magnde aywo oro suko jokolle mo jade so jidi de mudun iwri njola Ousmane Niali Bouli
ah baro yago njolaari wana dum wona abilte ga hebi ko kajira fude
non jati wori Niali Bouli wobbe mabbe fatan joppon golleji li leddi jati njah natay ton so jihi ton dum wana ko gasanta don wakkatiji
ah hono mudun hebi Madu Koulibaly o suko mali njano do njolaari leddi France hitande 2001 o so intinama le hitande 2016 o fuditi don gurdam mako kasen o uditi restaurant ko yata hitande joni Mamed Ali Hawre mako kede ko wido faccitango Mamadou Sama Sew ko Ali Cissé
e le say makou danejo e Touba Blabla e kuyam moni ko kanko Madou Koulibaly o silmini min o nangi non lawo njola wattu hitande 2001 dubi sappo ciagal mudun kanko Madou o yaltinama
defu ngadan nomi arande soccugol ngadan nomi wadi hen ko buri lewru ciagal mum darni min wadanno huttugol ko buri dubi didi ciagal mum darni ana wonno e hora wadde jande lebi jeego nga ciagal ko be andi dereji ko jogi min ko wana dereji laabudi be mbilfintin kan leediyam
wifagol makou leedi ndi newaki faysede ka wakkat joon o batte fedde leedi mali humaninde njaltinaabe Madou Koulibaly auditing restaurant les dents de la febugo e wi makko fuditi golle makko ndenno wadam boddo makko fuf yalla golle on yara yeso
wargol amoel yimbel tobe walli kan san mi hebi wadde jandeji be ndokkan nokkan cogu transport ujinaji mari hemere puddirmi golle restaurant an so alla muyi mi bama sukabe fa hewe golle mi de yidi hannude sukabe golle tan woni ko ittata mote
Madou Koulibaly yelanta fay goto nadde tidalla mo kanko o yihi o wondarda kala sukabe bambe anniya yaade njola do tinno heddade ga en hinnade kala ko bawi gollude le leedi ndi
mi naada sukabe heddo do sabi temperato ana muni urde do ita yaagol to gol hakilaji ma sabi yaagol to ana way waddande be sitorda fu nafa fe huna wala
pelle kewde leedi ndi madun be ciagal leedi ndi nangonde imadara yalla hadde wita wita o ka dum fu tawede sukabe hewbe na nanga guldo lawul dawul gol holare fu fola e mudun
ayo fa hande on wita wita sukabe worwino wattu jona e jaran li lamu kayo no wembi lamu koobe wombe tombe sanni nyaali buuli
don kabar mudum baro be gadi ton imadaraji hollitinde himbe torraji pawi di do hen dum wadi le yontere de ko buri sukabe jokkolbe chapande joyombe gelle nuddirte de tafa sirga e gamera le commune kolembine kawri hen
wattu jono en jaran birki sembe chaldi won odo suka debbo jeyado le tumbut albiladi souda o monodiri adji jattu alhassan holitan wede kanko ardi kabar athlete dogobe le metre ngadi temedere
championnat d'athlétisme makade wadi do bamako do le hitande 2020 timmi yambere jeno berde o surbaajo debbo hadijatu alhassan iuro tumbutu hauri e dandirgol 100 metre metriji temedere wadi seconde ngadi sappo e tati e tiers ngadi sappo e jenay kede ko o noti landi seyni fay to tumbutu to
tore ana mo misane yide kaldal hakune balere e sahel lendi mede wondi landinde dado nirgo dido tomoktu e sa tomoktu komu ko jeddi lewru mars mi imoto to sapo je lewru mars sport ana jogi dole mawde tomoktu mi puddi hede yibe kawobe
fa hande no kabaru birki sembe ciaddu wori wattu jone en jaran fa ciagal leedi mede ndi Real Madrid Barca
siyam Real Madrid Barca adnaaro Allah ndufu o match bi ci ewede match on hani fiede jamma ko wattu 20h e dum fawi do nyalom nogay e jeggubo Liga 26e journée Liga fa be dure dem fam do kabar mudu kepen Mamadou Samaseko
gila jonte yoga alhal tampere fudama mata de be do meringi en e basal fi le liga o gila nyande 19 octobre Real de Madrid fiama labi didi jokondirde alal bare jabnende Manchester City fi be didi e gotir le phase aller ko wetta 8e de finale Ligue des Champions takite yontere jabnende e basi le kawtal 25e journée liga hakune mabbe e Levant kowal e gotir Celta Vigo dun darni be didi e didi fay boyali to Bernabeu Real Sociedad itinon ndedo fedde madrilen e le kawtal coupe du roi basal mabbe le chakite yontrende bedade e kaw barsa lati sababu saminde be san fedde kike se tient hebe bural do e bar baddi joy e kawal e le liga nyade asorende Lionel Messi nani do baddi nay won lati do groworo e le bural catalan mb fewde e basque mb e le ligue des champions kambe blaugrana mb mbawal fe fide equipe Naples lati ma gotel e gotel le match mabbe aller to nokku lolludo kanno lati do 0-0 Barcelona jogi jati bawde hebde buralla to Bernabeu nanudi baddi kiwdi e wodade sanne pelle kedidi de le Euro championnat 2019-2020 match o yo jamma ko wattu 20h
baro en accirani kabaruji den tawi dirando yontere warore
ay bismillah Ousmane Nyali Buli holi tindi wido sukabe wonle mali fe mangal mudo en jotibe ka fande fete be jafe en ko yotere meden non dirtel tous o grande ala waren tawi dirado dade dangeje to